Yo, crazy. What you saying, my nigga? Wasted gang, man. Toy no care. Hesabu zote meja nilete hesabu bila minus. Ni mdia na kitiwai kwa news headliners. Kanzu na leso ziko na heshima mbili tofauti. Bazu kwa meso na tukipatana toi sauti. Usiharakishe siku zako za kupeleka ushago na suti. Igame vile tumeidraft hapa kuna mseta kula kabuti. Nikimba coast kuna masa ukata kuna masauti. 5-star hotel na ingiza jeshi yangu ya manyanguti. Miaka 15 una miss kubehave, zeka na adabu. Ahead of my time kuna idha miucheka na mababu. Wasani wangapi unasikia tumua, fundisha adabu. Hata wengine ni bure tu na kudis bila sababu. Minule chizi ya liragua tena soko baseline na kasauti ya masoprano. Minule fisi na chagua tu jenda swata kani kinyeji bado mechi ni mawano. Headboy na kueshimu na kuwashia master tano. Lakini strain ni wazimu master tano. Sema chini ya maji tuko ma orange kushbano. Nikiwa high school mimo nye likuwa na jipatia gapano. Hakuwa na mneti nikiwa miang. So nilitobuo kutia jirani nijiwachie pono. Nafanya vitu mimo nye na chiyokopa. Nachoma picha hadi sheto na toroka. Na kuna lafa zake pale kuropoka. Nasikia mejipinini ate kishoka. Bombo clap batana na itoka. 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 Niko na kamene ndani ya Benz tunaandikia Mercedes. Kuna wanye na oma lakini manzi they were jua he see this. Inye kungeza some streams na kuzanga to see this. Isi yangu CVs but badena wachomianga CVs. I'm the first nigga mwenye watokianga na right man lefty. Like ila time nikitokia marapa wana kimbilianga to safety. Mpesa weka password ama nikushovle ni mejipin. Mindi uchafuwa show ni at least rada yangu ikue clean. Wanauza woga lafu wanapata manze sisi wa stiri. Wanageuza luga lafu badu wanapata manze sisi wa tiri. Kunisikiza itaji masikio peke lazima akili. Tukikusikiza ufana mdomo peke unaisikizia kwa mwili. Hakuna kitu miudu miu survive for living. Na kuna time miuji do, lazima ni arrive ndo believe me. Zime nishika dimi mwenyewe, sijui what I'm on. But niko very sure this time I'm on my own. Nafanya vitu mi mwenye na chiyokopa. Nachoma picha hadi sheto na toroka. Na kuna lafa zake pale kuropoka. Nasikia mejipinini ate kishoka. Bombo clap batana na itoka. 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 Bombo clap batana na itoka.